buranganye lasa simati wengula abudumulasa kumbulebya era ntuse kyali wanga bulijjo nebinyimba byange byamutwe tebanji isangako abadda wakana kakati vuma tembweiya nekakanonse bulaga masanyu agabula wasa yali best man nafundikira ngaze mugole sirikeki kumanye mbaga enyuma nganagawula yakusokulya ayinza nokuwetamu nanga omugole namudabiriza takyajulira
Sanyo nyina, bayi mwera buru, alera uwe kumye, ninda
musibe wange wa